cho uni yomigwa abana barumutuzi igwanda na marira gusa uruna na rwimenduka uruna na ducheneye bene gihanga muse senye umugozi umwe kamutuzi amata yabaya maso naje warunana we nani mana yagutumye nindaza tubusoze naje dufatanye inzira urunana rwimenduka urunana ducheneye Yanga muse senye umukozume Ninda waruna nawe urwanda turubogore agafuni nakogaye utuze duchimbi wacu irwanda heri bihaza inaze kamwamata nyayo amazina ya umanu umuto muzi utuzi umugongo mugari ulingo byurimano urunana rwimenduka urunana benegiranga urunana nyarwanda urunana
kunzi ba radio iteme twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu biganiro mukunda kandi mukunda no kutugezaho ibitekerezo mutubwira ko ibiganiro tubikora neza uyu munsi tukaba twabateganyije ikiganiro kidasanzwe kigamije ahanini kubasobanurira ibijyanye n'ibirangantego by'urunana nyarwanda ruharanira impinduka nkuko rero mubizi cyangwa se n'abatabizi mbibutse ku itariki ya 6 z'ukwa 7 2020 nibwo twatangaje ko urunana nyarwanda ruharanira impinduka ruvutse cyangwa se rukizweho kandi twabitangaje hari n'ibirangantego byaruherekeje ibyo birangantego bikaba byarimo idrapo byari birimo idrapo n'ibendera mu kinyarwanda byari birimo n'icyo twakwita logo ngo ni ikirangantego bizamo n'umuvugo ndetse n'indirimbo abenshi mwakunze y'ifarashi kandi hajemo n'izindi ndirimbo nyinshi mwagiye mwumva harimo n'iyingi y'urunana yatangije ikiganiro ubwo muri iki kiganiro tukaba turi abantu batatu bagize urunana twaje kubaganiriza cyangwa se kubaha ibisobanuro birebana n'ibirangantego byacu byose nkaba ntatinze nagira ngo nsabe umutumirwa wacu wa mbere Tabita Gwiza gusuhuza abatwumva Tabita uranyumva
ndakumva Shiri murakoze cyane ndagushuhuje nshuhuje na Sale turi kumwe nkaba nshuhuje n'abadukurikiye n'abazadukurikira abazo mfite ikiganiro nshuje abanyarwanda bose aho bari akaba ari ibyo nizere ko tugira ikiganiro cyiza murakoze
urakoze cyane Tabita nawe ndagusuhuje hanyuma Sale Karuranga wabutwumva
ya ndabumva shinda bumva cyane
okay komera cyane nawe turagusuhuje
ya ndabumva
yego yego murakoze cyane ubwo reka mbanze nanashimire abadufashe cyane muri studio kuko badahari ibiganiro ntabwo twabasha kubikora bisaba nyine ubuhanga bwihariye bw'ikoranabuhanga ubwo nabo turabasuje kandi turabashimira ku bikorwa byiza n'ubwitange bagaragaza muri uru rugamba nkuko nabivuze rero ubu ngubu twari guhita dutangira n'indirimbo yitwa Umunyana muri studio nizere ko bayifite iyo ndirimbo kandi ikaba ari nayo twavuga ko yubahiriza urunana nyarwanda uruhana rimwinduka nyuma y'iyo ndirimbo Tabita uraza kudusobanurira mu by'ukuri iyo ndirimbo ikivuze cyangwa se amagambo yayo icyo asobanura bijyanye n'indangagaciro z'urunana nyarwanda uruhana rimwinduka ubwo muri studio niyo bishoboka indirimbo yadushyiriraho
Bashire muranyumva?
Turakumva neza Tabitha, turakumva.
Yes, yes, yes. Murakoze gusobanura iyi ndirimbo ntabwo byoroshye kuko ifite ubusobanuro bukomeye cyane buri mu cyongereza baravuga biri deep. Ariko ubwo turagerageza reka mpere kuvuga ngo umunyana ese ubundi twese tuzi icyo umunyana uvuze. Ubundi umunyana akanyamaswa gatangaje cyane kandi umuntu ngo ashobora kumara n'imyaka ijana ataragira chance zo kukabona, yewe n'igice cy'isegonda. Umunyana rero bavuga ko ngo nanone ari akanyana, ubwo ni akanyana kajya kabonwa gakinagira mu rugo cyane umuseke uri hafi kweya, ubwo mu ijoro mbese abumva umuseke uri hafi kweya ni mu ijoro rijya gucya. Habaho expression ngo kuba umunyana, kurasa umunyana bivuga kugira amahirwe adasanzwe. Iyo bavuze ngo tuvuge nk'iyo uvuze ngo umuntu kanaka yabonye umunyana cyangwa se ukavuga ngo kanaka yarashe umunyana, ni ukuvuga ngo yahuye n'amahirwe amwe atabaho, ya yandi adasanzwe. Amwe umuntu mu bisanzwe abona mu nzozi cyangwa se mu byifuzo gusa, chance zimwe ziboneka rimwe, bavuga ngo ni imboneka rimwe. I Rwanda rero twiboneye umunyana kubera urunana rw'impinduka. Ako kantu reka nongere ngasubiremo, i Rwanda abanyarwanda twiboneye umunyana kubera urunana rw'impinduka. Ubundi rero umunyana hari abantu bazi kwiyemera mu Kinyarwanda no mu miryango, ukajya kumva umuntu aravuze ngo naraye mbonye umunyana mu ijoro ngiye hanze mwese mugisinziriye, mbese akabashaka nko kwiyemera cyangwa se kwirata kuri bagenzi ati jyewe naraye mbonye umunyana mwese mwasinziriye mu gihe nagiye hanze. Ibyo ngibyo abantu benshi bakunda kubivuga ari ukugira ngo biyemere kuri bagenzi banyu, kuri bagenzi babo. Umunyana nuko urunana ku Rwanda no ku Banyarwanda ari amahirwe buri wese atagomba kwitesha kuko nta handi yazayabona. Indatwa, baravuga ngo indatwa zatereye impinga, ni ukuvuga ko ziri kuzamuka mu mpinga aho celebration igomba kubera, to celebrate victory. Ijuru ritatse umwezi, ni ukuvuga ko u Rwanda ubu ruri mu icuraburindi, noneho urunana rwinjiranye umucyo n'ijuru ryatanze umwezi. Nizere ko ibyo bintu mubyumva, ni ibintu bikomeye cyane ariko byiza cyane bikora ku mutima. Amabano aroga ijuru impande, amabano ni imyambi, ni demonstrasiyo y'insinzi, ni mu birori abantu bararasa mu kirere gusa kuko urugamba rwashojwe neza. Ikindi rero nuko ari indirimbo y'icyizere ku babujijwe ubutabera, ku bahejejwe hanze no ku bagorewe mu Rwanda. Icyo kintu mucyumve neza, iyi ndirimbo yacu iratanga icyizere ku banyarwanda benshi bahejejwe ishyanga, ku banyarwanda benshi bagorewe mu gihugu. Uyu munsi twese tuzi hari abajyanwa indera batarwaye, hari abarimo birukanwa mu tuzi ntacyo bakoze ngo kubera ko bavuze ukuri twavuga tukagenda, hari abajyanwa mu maprizo nta mpamvu nta gituma. Iyi ndirimbo yacu rero abo bose irabaha icyizere. Ndumva rero ashira ruko nabisobanura, murakoze.
Urakoze cyane Tabitha ku bisobanuro byiza utanze. Njye ku bwanjye nivugiye mbyungukiyemo ko numvise n'ikinyarwanda gihambaye uvuze amabano, umunyana, ni ibintu ntari nzi neza icyo bisobanura, ariko ndumva rwose bisobanuye neza kandi byerekana ko iyi ndirimbo yubahiriza urunana nyarwanda ruhanira impinduka, izanye icyizere cyangwa se inereka abanyarwanda n'abanyamuryango b'urunana ko ibyo dushaka ari ibyiza ku banyarwanda bose, kandi ko ari n'ibintu bakwiriye, ntabwo ari ibintu bagomba gusabiriza cyangwa se bagomba guhabwa kubw'ubumuntu, ahubwo ni uburenganzira bwabo bwo gutura mu gihugu gisesuye, kirimo amahoro asesuye, kirimo ituze, kandi kirimo iterambere rigera ku bana babyo bose. Sinzi niba Sale we afite icyo yakongera kuri iyi ndirimbo y'umunyana, ariko atagifite twahita dukomeza kuri gahunda twari dufite.
Mfite icyo nongeraho ni uko indirimbo y'urunana ari indirimbo nk'uko mugenzi wanjye Tabitha Bwiza abivuze nawe ubisobanuye, ari yo gukangurira abanyarwanda gufatana mu mugongo, tugashyira hamwe, tugashyira imbaraga hamwe kugira ngo duce akarengane, duce ubuhunzi, duce umubabaro n'ibindi byose bidindiza abanyarwanda. Ndumva rero akaba ari indirimbo twese idusabira gushyira hamwe, tukaba twatera imbere turwanya ikibi. Urakoze.
Urakoze cyane Sale. Ubwo nagira ngo dukomeze kuri gahunda twari dufite, nsabe abo mu buhanga bw'ibyuma badushyirireho indirimbo y'ifarashi, kandi nyuma yaho tore dutangira gusobanura ibirebana n'ibendera. Noneho iyo ndirimbo y'ifarashi hari aho tuza kugera tugasobanura impamvu ifarashi ariyo twafashe, kandi n'impamvu iri mu birangantego byacu. Ubwo abo muri tekinike mwakubwira mukabishyiraho. Murakoze. arakoze cyane cyangwa se murakoze cyane abari ku buhanga bw'ibyuma. Ubu noneho gahunda ikurikiyeho niyo gusobanura amabara agize ibendera y'urunana nyarwanda riharanira impinduka. Nkaba nasaba Saleh Karuranga gutangira adusobanurira impamvu harimo aya mabara ya move, umweru n'ubururu. Saleh, ijambo ni ryawe.
Murakoze bwana Ashire Kamana, murakoze umusangirangendo Tabitha Gwiza. Nkaba mfashe kakanya kandi nshimira abakunzi ba Radio Iteme aho muri hose no kuba muduteze amatwi. Ubu umwanya ngiye kubasobanurira rimwe mu birangantego by'ishyaka ryacu ARC. Nkaba mbanjije ku darapo. Idarapo ryacu rikaba rigizwe n'amabara menshi, ariko nkaba ntangirira ku ibara ry'umuyugwe aricyo mu Gifaransa bita move. Iri bara icyo rivuga ni ikirema. Iri bara ry'umuyugwe ni ibara ry'icyizere, ni ibara rituyobora ejo hazaza ko azaba ari heza ku Banyarwanda twese. Ni ibara riduha icyizere ku bihe bibi turimo ko bizashira hakaza ibihe byiza, tukagira ubutabera, tukagira amajyambere n'umutekano kuri bose. Iri bara kandi risobanura ituze rikenewe mu Banyarwanda, kwita kuri bagenzi bacu bakennye n'ababikeneye, kandi bigakorwa wumva ko umubabaro wawe ari umubabaro w'undi, ibyo twakwita respect de la dignité humaine. Iri bara kandi rikaba risaba ritwibutsa yuko tugomba kugira imbaraga zo kugera ku ntego twiyemeje, tukagira n'icyizere aribyo twakwita determination, uko yo gukora urugamba turwana, kuko urugamba turwana rurakomeye, ntabwo ari urugamba rworoshye, si umukino. Bisaba ubwitange, bisaba abantu kwiyemeza kurwana kugeza bageze ku ntego zabo, kandi zishingiye ku guharanira inyungu za bose. Hakurikiraho gusobanura ibara ry'umweru. Iri bara ry'umweru ni ibara ry'ubuziranenge, ni ibara rizanira Abanyarwanda kuba bakwitabira intwari benshi kandi bafite ubuziranenge. Ni ukuvuga yuko Abanyarwanda ari abantu bagomba kuba inyangamugayo, abantu u Rwanda rukeneye, atari abantu bazana ibitekerezo bya munyangire, ibitekerezo by'umwiryane. Bikeneye abantu bazira ubutiriganya, batuzanira amahoro kugira ngo tubane neza mu bwubahane, mu ituze. Hakenewe amahoro kuri buri wese, kubahana n'uburenganzira cyane cyane bw'ikiremwamuntu. Iri bara kandi rivuga umucyo. Umucyo ni ibikorwa bigamije kuzanira Abanyarwanda impinduka nyazo. Ni ngombwa ko imigabo n'imigambi ishyirwa mu bikorwa binyuze mu mucyo. Hakaza rero n'ikintu cyerekeye ibyiringiro, aribyo mu zindi z'igifaransa twakwita esperance. iribara rikaba risobanura kandi ituze aribyo bita serenite. Nta buryo ibi bintu byose byagerwaho hatabayeho ukwizera, hakabaho n'ituze mu Banyarwanda. Ibara ry'umweru kandi rikaba risobanura uburumbuke, aribyo mu Gifaransa twakwita prosperite. Igihugu cyacu kigomba kurangwa n'imikorere n'imishinga ndetse n'ibikorwa bizana uburumbuke mu birebana n'imibereho myiza y'Abanyarwanda no gusaranganya umutungo. Ntibibe nk'uko muri iki gihe umutungo w'u Rwanda wikubiwe n'agatsiko kamwe, nta munyarwanda ufite uburenganzira bwo gukora cyangwa no guhinga ibyo ashaka mu murima we. Iri bara kandi rikaba riduha kuba twashobora kurwanira uburenganzira bw'ibidukikije. Ibidukikije ni ingirakamaro mu mibereho y'abantu. Mu kubibungabunga tuba tubungabunga n'ubuzima bw'abantu hakurikizwa amategeko abirengera. Amategeko niyo ahana abatubahiriza uburenganzira bw'ibidukikije, maze bigatuma abantu bose babwubaha. Kongera ngasobanura ibara ry'ubururu. Ibara ry'ubururu ni ibara ry'ubwisanzure n'amahoro. Muri iki gihe kandi ubwisanzure n'amahoro ni ibintu bikenewe cyane mu Banyarwanda, kuko Abanyarwanda ntibishyira ngo bizane nta bwisanzure nta winyagambura. Rero ibara ry'ubururu ni ngombwa mu kirangantego cyacu, kuko itwereka yuko twifuriza Abanyarwanda kwishyira ukizana. Nta munyarwanda ugomba gutinya gutanga ibitekerezo bye, nta munyarwanda ugomba gutinya gushyikirana n'uwo ashaka utabishwe n'iyo atavuga rumwe. Ni ngombwa ko habaho ubwisanzure mu Banyarwanda bose, niho hava ireme ry'uburezi bugamije guha bose amahirwe angana yo kwigira no kugira uruhare mu mibereho myiza yabo. Kugira ngo bigerweho birasaba ko haboneka amahoro mu bana b'Abanyarwanda bose. Ibara ry'ubwenge n'umutuzo n'ukuri. Iri bara ry'ubururu ni ibara risaba ko buri munyarwanda wese yahaguruka agashobora kurwanya ubwisanzure bwe, agashobora kurwanya politiki ya munyangire. Muri make ni muri aya mabara atatu nasobanuraga. Reka mpe mugenzi wanjye Sarita Gwiza asobanure amabara akurikiyeho. Murakoze.
Urakoze cyane Sarita, Sarita wahita ikomeza. Thank you.
Yego, murakoze. Ubusobanuro ngiye gutanga nanjye natanga ubusobanuro bw'ibara rya zahabu. Ibara rya zahabu rigaragaza ubukire, ubukungu ndetse n'imbaraga. Inyenyeri iramurika igatanga icyerekezo ndetse kandi ikerekana ubwiza bw'Abanyarwanda bose. Icyo ndumva tutagitindaho cyane, turabizi ko inyenyeri itanga icyerekezo. No muri Bibiliya turabizi ko inyenyeri ariyo yayoboye abanyabwenge bajya kureba akana kari kavutse ariko kana Yesu. Hanyuma ibara ry'icyatsi rivuga ibyiringiro, ituze, uburumbuke. Uburumbuke igihugu cyacu kigomba kurangwa n'imikorere, imishinga ndetse n'ibikorwa bizana uburumbuke mu birebana n'imibereho myiza y'abaturage. Kubaha uburenganzira bw'ibidukikije. Ibidukikije ni ingirakamaro ku mibereho y'abantu, ibyo twese turabizi. Tudafite ibidukikije ntabwo abantu bagira imibereho myiza. Mu kubungabunga birasaba ko hakurikizwa amategeko abirengera. Amategeko niyo ahana abatubahiriza uburenganzira bw'ibidukikije, maze bigatuma abantu bose babwubaha. Ubwo bukaba ari ubusobanuro bw'ibara ry'icyatsi. Hanyuma rero tukajya ku ibara ry'umutuku. Umutuku ni ibara rigaragaza ko twubaha ubwitange bw'abantu bose bagiye bagira mu gushaka kuzana amahoro mu Banyarwanda bose. Ibara kandi ry'umutuku ritwibagiza ko ntabwo ryatwibagiza ko hari abanyarwanda benshi bahohotewe amaraso yabo akameneka mu karengane ndengakamere kubera imiyoborere mibi ndetse no kutubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Iryo bara rero ry'umutuku ni icyo ngicyo risobanura mu birangantego bya ARC. Murakoze.
Urakoze cyane Tabitha kubw'ibisobanuro uduhaye kandi byiza cyane. Nkaba mwese mbashimira. Ubu ikigiye gukurikiraho nuko tugitangira ikiganiro hari indirimbo abo kuri tekinike badushyiriyeho yitwa ngo ndaje mu runana. Iyo ndirimbo rero ni indirimbo igamije ubukangurambaga no gutanga icyizere kuko urunana nyarwanda ruhanira impinduka. Mu by'ukuri icyo tugamije ni ukugarurira abanyarwanda icyizere cy'uko amahoro arambye, umutekano n'iterambere rigera kuri bose ari ibintu bishoboka kuko ni uburenganzira tugomba guharanira kandi tuzabugeraho twese duhagurukiye kimwe. Ubwo rero nkaba numva twakomeza ikiganiro kuri gahunda uko twari dufite twayiteganyije. Ubu hagiye gukurikiraho gusobanura ikirangantego cyacu aricyo bita mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza logo. Burya nta muryango n'umwe utagira ikirangantego. Ikirangantego burya kigaragaza nyine uko izina ryivugira intego kandi kikagaragaza n'indangagaciro abagize uwo muryango baba bashaka kugenderaho, bityo n'abawumenya cyangwa se bifuza kuwugana nabo bakamenya umuryango binjiyemo icyo uharanira. Ubwo rero nkaba nasaba Saleh Karuranga kudusobanurira muri icyo kirangantego harimo ibintu byinshi. Namusaba kudusobanurira umuheto n'ingabo iriho amacumu abiri, ibara ry'ubururu ririmo ndetse n'ifarashi iriho, icyo bisobanura. Nyuma yaho kandi aze gukomerezaho adusobanurire indakarita y'u Rwanda impamvu yagiyemo ibara ry'igitaka kandi iyo karita ikaba ifite imbibi za zahabu, ndetse anadusobanurire ibara ry'icyatsi ririmo icyo bivuze. Ubwo Sale, ijambo ni ryawe.
Murakoze bwana Shire Kamana kuma umwanya wo kuba nashobora gusobanura ibirangantego byacu. Mu cyo tugezeho cyo gusobanura ni umuheto n'ingabo biri mu macumu abiri. Umuheto ntawe utayobewe yuko ari intwaro gakondo z'Abanyarwanda. Izi intwaro gakondo z'Abanyarwanda, ingabo z'amacumu nk'intwaro gakondo zirinze ubusugire bw'igihugu. Umuheto wakoreshwaga kera mu kurinda umutekano w'Abanyarwanda no kurinda ibyabo. Muri iki gihe tugezemo bikaba bihwanye n'ingabo z'igihugu. Ingabo z'igihugu rero navuga yuko ubundi ingabo z'igihugu mu gihugu kigendera ku mategeko, mu gihugu kigendera ku burenganzira bwa kiremwamuntu, zishinzwe kurinda umutekano w'abantu, cyane cyane uko igihugu tuvuga ari u Rwanda, umutekano w'Abanyarwanda w'ibintu byabo. Ariko bikaba bigaragara ko muri iki gihe turimo mu butegetsi bwa FPR atari ko bigenda, ingabo z'u Rwanda zibereyeho kurinda inyungu z'umuntu umwe ari we Paul Kagame n'agatsiko ke, ahubwo zikaba zirirwa zihohotera Abanyarwanda, zibacuza utwabo, zibasenyera, mbese zikaba zitarangiza inshingano zishinzwe. Akaba hano mu runana rero icyo duhamagara Abanyarwanda n'icyo twarushingiye ari uko twashobora kuzashobora kugera ku gihugu gifite ingabo koko zikorera igihugu, zikorera Abanyarwanda, zirinda ubusugire bw'igihugu, zirinda ubusugire bw'Abanyarwanda, zikarinda n'ibyabo. Muri make ni icyo gisobanuro cy'umuheto natanga cyerekeye ingabo n'amacumu abiri ari mu kirangantego. ifarashi ntawutazi ifarashi iyo ari yo ko ari inyamaswa ifite imbaraga, inyamaswa nubwo ari inyamaswa itari muri kamere z'abanyarwanda atari gakondo, ariko itwereka kandi ibyiza bituruka hanze. Ifarasi ni inyamaswa ibanguka mu butumwa ihawe, ifarasi ni inyamaswa igira ishyaka, ni inyamaswa igira ubudahemuka, igaragaza ibyiza bituruka mu mahanga bizanywe n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ifarasi rero akaba ari kimwe n'urunana, kuko urunana narwo ni urunana rw'ubwisanzure, ni urunana ruteganyiriza abanyarwanda ibyiza, kuzabazanira ubwisanzure n'uburenganzira bwa buri muntu. Irindi bara riri mu ibara mu kirangantego cyacu ni ibara harimo amashami abiri n'umuzabibu w'ibara rya zahabu. Amashami agaragaza ko dushakira abanyarwanda bose amahoro, amashami akikije u Rwanda arukikije mu mahoro arambye kandi agera kuri bose. Amahoro arashoboka kuko dufite ubukungu butandukanye kandi bwiza.
Yego, Sale?
Karam.
Yego, urakoze cyane. Ubwo nasaba Tabita agakomeza asobanura inyenyeri 13 twabonye se zivuze iki, ndetse akanatubwira muri make ijambo urunana nyarwanda riharanira impamvu ari byo twahisemo kandi n'icyo bisobanura. Tabita, ijambo ni ryawe.
Yego, Ashire. Inyenyeri 13 mu ibara rya zahabu, mukanya ari nasobanuye ibara rya zahabu icyo bivuze. Noneho rero tugiye ku nyenyeri 13, ubundi uriya mubare 13 urerekana ko dufite byinshi dutandukaniyeho ariko bigize ubunyarwanda. Donko twebwe abanyarwanda twese dufite ibintu byinshi dutandukaniyeho, ariko ibyo byose nubwo bidutandukanya ariko twese tubihuriyeho biratugize nk'abanyarwanda. Inyenyeri rero mu ibara rya zahabu nuko ibyo bidutandukanya ari byiza, bifite byinshi bizanira abanyarwanda kandi binabafasha kwizihiza ubunyarwanda bubumbiyemo. Ibyiza byose bituranga niyo byaba bidasa. Ibyo rero ibyo bituranga twese nk'abanyarwanda ni nabyo urunana ruje rugira ngo rubabwire ko twese nk'abanyarwanda nibyo bidutandukanya. Ntacyo bivuze ngo nuko ngo dutandukanye muri ibi n'ibi n'ibi n'ibi, urunana ruraduhuza twese. Tukaba dusaba umunyarwanda wese aho ari hose ko yakwiyumva mu runana, atiyumva ko asigaye inyuma, ahubwo twese uko turi nk'abanyarwanda n'ibidutandukanyije ibyo ntitubyite, ahubwo twumve ko twese turi mu runana. Ni urunana ruharanira impinduka y'abanyarwanda, ntabwo ari urunana ruharanira impinduka y'umunyarwanda. Oya, ni urunana ruharanira impinduka y'abanyarwanda twese. Ashire, naguha ijambo nawe ugakomeza ukagira icyo wabwira abanyarwanda ku runana. Urakoze cyane
Tabita. Ndumva ibyinshi urabivuze, urabisobanuye, ariko icyo nakongera ni uko urunana habamo no kudahemukirana, habamo gufatana mu mugongo, habamo ibyo nakwita solidarite, kandi ibyo no kudahemukirana reka mbivuge mu gifaransa ni loyauté. Ni ibintu bikomeye cyane binaturanga twebwe abanyamuryango, baba abayobozi cyangwa se n'abanyamuryango biraturanga mu mikorere n'imikoranire yacu. Ibyo rero ni inkingi ikomeye ituma na gahunda dufite zigenda zigerwaho. Ikindi nakongeraho ni uko abantu batwumva bajye batoberera rwo dukoresha indimi z'amahanga kugira ngo dusobanure neza ibyo tuba dushaka kuvuga. Iyo tuvuze ziriya nyenyeri 16 si uko hari ibintu 13 gusa biri mu Rwanda, ubwo ni byinshi cyane, ni uko byose bitajya muri kiriya kirangantego. Ariko ubundi tuba dushaka gukora ibyo bita celebrer la diversité des Rwandais. Abanyarwanda tugomba kumva ko diversité yacu cyangwa se ubwo kuba hari ibyo tudahuje bitewe n'uturere, bitewe n'imiryango duturukamo, bitewe n'uburere, bitewe n'uko twakuze, bitewe n'amateka yacu, ntabwo ari ibintu bigomba kuza ngo bibe intandaro yo kuba twakwangana, yo kuba twabiba inzangano n'imico ya mimuke ndamuke cyangwa se yo kwigira abantu ibindi. Ni ibintu byiza tugomba kubumbatira igihe cyose kandi bikaranga buri munyarwanda, kugira ngo n'imiyoborere imiyoborere politiki bazanira nabo bayigiremo uruhare, bityo iyo politiki nayo ifite nk'izo ndangagaciro z'abanyarwanda. Nicyo nakongeraho tabita, ubwo munyemereye nahita nkomeza kuri gahunda yo gusobanura amagambo ari muri iki kirangantego, impamvu ariyo twahisemo. Ijambo rya mbere rigaragara ni ubwiyunge. Ubwiyunge kubera iki? Kubera ko kuva haba amakimbirane, intambara, Jenoside yakorewe Abatutsi n'intambara zabaye muri Congo n'ubwicanyi bwagiye bukorerwa hirya no hino, icyabaye ni uko hariho kuvuga amateka atuzuye. Ibyo rero bituma abantu badashobora kwiyunga, kuko y'amateka avuzwe mu buryo yabayemo kandi akavuga mu buryo bw'ukuri, bituma buri wese warenganye muri ayo mateka cyangwa se muri ibyo bihe yumva ko akarengane ke kemewe kandi ko ashyigikiwe muri ako karengane yagize. Ubwo nabyita wenda reconnaissance na soutien. Kugira ngo rero ubwiyunge nyabwo buboneke, birasaba ko amateka yacu azaza mu kuri, birasaba ko twese tubigiramo uruhare, birasaba kandi ko na leta ikuraho ubwiyunge bushingiye mu kuvuga igice cy'amateka, bamwe bagatsikamirwa abandi nabo bagakoreshwa, kuko niko bimeze aka kanya mu gihugu cyacu. Ubwiyunge nyabwo rero burakenewe, kandi ni ubwiyunge bugomba kuza bureba afatwa, ntibugomba kuvuga ubwiyunge bw'abantu runaka n'abandi bantu runaka. Ni ubwiyunge hagati yacu twese Abanyarwanda, kubera ko mu by'ukuri abantu bose barababaye kandi abantu bose bararenganye. Abo bantu bose rero bakeneye ubutabera. Ubwiyunge rero byumvikane ko ari bwo bushobora gutuma n'ubutabera bubaho, kuko kugira ngo ubwiyunge tubukomeze, ubwo bwiyunge kugira ngo noneho bunarambe, ni uko haba ubutabera. Ubutabera butanga indishyi z'akababaro ku barenganye, kandi bukaba ubutabera burangwa n'umuco wo guhana, mbese umuco wo kudahana ugacika burundu. Abantu bose bakareshya imbere y'amategeko, abakoze ibyaha bagahanwa hatagamijwe kwihorera cyangwa se kwimakaza ubugome, ahubwo hagamijwe cyane cyane ko umuntu ukoze amarorerwa cyangwa ukoze ibyaha cyangwa uhohoteye mugenzi we yumva ko ibyo bintu bitemewe kandi ko ari ikiguzi cyabyo. Ibyo bikaba bituma n'abandi bashinjwa gukora ayo makosa ko nicyo amategeko aberaho. Ubutabera rero nyabwo twifuza ntabwo ari ubutabera bw'igikoresho, ubutabera bw'umuntu umwe, ni ubutabera bushingiye ku bwigenge bw'inzego zigize ubutegetsi, ibyo bita independence des institutions. Nibwo butabera twifuza kandi ni n'indangagaciro cyane ikomeye kuri twebwe. Irindi jambo ni ubwisanzure. Ubwisanzure bakunze kwita mu Gifaransa liberté. Ubwisanzure burakenewe kugira ngo abantu bishyire bizana mu gihugu cyabo, bumve batekanye kandi banumve ko bashobora kugira uruhare mu miyoborere irebana n'ubuzima bwabo cyangwa se n'imibereho myiza yabo. Ubwisanzure nibwo butuma abantu babasha kuganira ku kibazo runaka bakagishakira umuti nta maraso amenye ubwisanzure nibwo butuma umuntu usubwenge umuntu ufite ubumenyi runaka ashobora kwicara agatangiza ubumenyi bwe abandi bantu batabufite nabo bakunguka ubwo bumenyi bakanyura babwimakaza hirya no hino ubwisanzure nibwo bwatumye n'iyi si itera imbere igira bigeze ubwisanzure ntibushobora kubaho mu gihe dufite leta ikoresha igitugu yima abantu ubwisanzure igamije ahanini ko abantu bashobora kwicara bagatekereza bakavuga bati mu mibereho yacu ni izihe mbogamizi duhura ubukene buturuka hehe ku busumbane buturuka hehe akenshi buturuka ko abantu bari ku butegetsi bakunze kwikubira imitungo yose maze rubanda rugasigara mu bukene ni urugero rumwe rwerekana uburyo ubwisanzure bukunze gutikamirwa ariko kuri twebwe ari indangagaciro ikomeye cyane dukoresha muri kamere zacu dukoresha mu runana nyarwanda ruhanira impinduka kandi twiteguye cyangwa se tuzanakoresha cyangwa se tuzimakaza tukanakangurira abanyarwanda bose guharanira ubwisanzure bwabo kuko n'uburenganzira bwabo irindi jambo ni demokarasi demokarasi ikunze kuvugwa hirya no hino ariko ubundi demokarasi igira indangagaciro zayo zisa ahantu hose ntabwo ari byo ko abantu bazajya baza bakavuga ngo demokarasi yacu mu Rwanda cyangwa se mu gihugu runaka ni iyacu bwite nk'isa nk'iy'ahantu iryo jambo ubwaryo nta nubwo rituruka mu Rwanda kuba rero wakwitirira yuko demokarasi ngo y'igihugu cy'u Rwanda ngo yihariye nabyo ubwabyo ni ukubeshya cyangwa se ni ugushaka kuyobya abantu demokarasi nta gaciro zayo zirimo n'ibyo tumaze kuvuga byose birimo ubwo bwisanzure n'ubutabera kandi demokarasi mu by'ukuri irengera abantu bose demokarasi irengera abantu bose mu buryo bwabo bwose yaba abanyamadini yaba abanyepolitike yaba abantu bibumbiye amashyirahamwe runaka haragira inyungu runaka abantu babahuriyeho demokarasi nicyo imaze demokarasi mu by'ukuri ituma inzego z'igihugu zikora zigenga demokarasi igatuma abantu bari ku butegetsi bakomeza gucungwa neza kugira ngo imirimo biyemeje cyangwa se intego biyemeje cyangwa se na promesi ibyo bemereye abaturage bigerweho mu by'ukuri demokarasi nyayo nigaragaza yuko ku ruhande rw'ubutegetsi hagomba kubaho n'abahanganye n'ubwo butegetsi ntitubyite ngo abarwanya ubutegetsi ahubwo tuvuge ngo ni abanenga iby'ubutegetsi buba buriho bukora ibyo bita opposition demokarasi niyo yemerera opposition kuba nayo yakora yigenga kandi ifite n'ubwo bwisanzure ndetse n'igihe abari ku butegetsi bananiwe hakaba hakorwa amatora arimo ubwisanzure arimo n'ubumenyi kumenya uwo ugiye gutora icyo azakuzanira kandi ukumva ko ubifite uburenganzira bitari bya bindi abantu bajya gutora bose bakagenda bazi ko nibagatora ishyaka runaka baza kubiryozwa demokarasi rero ni iterambere mu by'ukuri kandi ni ituze mu bantu bose icyanyuma ijambo rya nyuma mu gifaransa cyangwa se ni ijambo rituruka mu kirimi cy'icyongereza leadership ariko mu gifaransa nabwo ni leadership mu kinyarwanda iryo jambo ntabwo twigeze tubasha kuribona cyakora twahisemo kubyita ubuyobozi ariko iri jambo icyo rushaka kuvuga ni iki leadership si ubuyobozi gusa ahubwo ni ugufata iya mbere mu birebana n'imiyoborere kugira ngo intego ziba zigomba kugerwaho zifitiye inyungu abantu bose zigerweho gufata iya mbere no gufata izo nshingano ukanazubahiriza ni ibintu byakunze kubura mu banyarwanda ndetse cyane cyane no muri no mu rubuga rwa politiki abari ku butegetsi usanga abikubirwa ubwo bukungu bwose n'izo mbaraga zose n'ubwo butegetsi bwose inzego bakazikoresha uko bishakiye nta leadership irimo ndetse n'abagomba kuburwanya cyangwa se n'abagomba gushyiraho ibikorwa no kuzana ibitekerezo byatuma imikorere mibi ihinduka ugasanga babuze iyo leadership uko gufata ingamba kugufata izo nshingano zo kuvuga ngo hari ibintu byapfuye, hari ibintu tutarimo kugenda neza, tugiye guhaguruka tubikosore kubera ko dufite ubushobozi, dufite n'izo mbaraga, dufite ndetse n'ubwenge bwo kuba twahindura ibintu bikajya mu nzira nziza. Inzira nziza tuvuga ni inzira itanga amajyambere, amahoro, ituze, umutekano n'ibindi byose birebana n'imibereho myiza y'abaturage. Mu runana nyarwanda ruhande rw'impinduka, leadership tuyishyize imbere cyane, tuzakomeza kuyibumbatira kandi tuzakomeza kuyimakaza, haba mu mikoranire yacu, mu mikorere yacu ndetse no mu buryo tuzagenda dukorana n'abandi bantu, hagamijwe kugarura ituze n'amahoro mu gihugu cyacu. Ubwo rero byari ibyo ngibyo, sinzi niba bagenzi banjye hari icyo bashaka kunyunganira, kidahari twakomeza gahunda uko yari iteganyijwe.
Bwana Ashire, ndumva mbasabye ijambo kuba ishobora kubungana ku byerekeye ijambo rikomeye cyane riri mu ndangagaciro zacu ari ry'ubwiyunge.
Yego.
Numva yuko u Rwanda rudashobora kugira amahoro arambye anasesuye nta bwiyunge nyakuri nyabwo buhari nk'uko wari wabitugiye mbere, ariko cyane cyane kugira ngo ubwo bwiyunge tubugereho, njye n'abagenzi banjye mu runana cyangwa n'abandi banyarwanda benshi bumva yuko kugira ngo twiyunge nyako tugomba kwakira n'amateka yacu, tukayakira uko ameze uko ariko kose, kuva u Rwanda rwakwita u Rwanda tukiyunga nayo. Mu gihe tutazashobora kwiyunga n'amateka yacu ayo ariyo yose, kuva u Rwanda rwita u Rwanda kugeza ubu, no bishoboka ko tudashobora no kugira amahoro arambye, kuko byagaragaye yuko buri gatsiko kose kaje mu Rwanda kishyiraho amateka yako, kakibagirwa amateka y'abandi, buri gihe tugahora muri ayo. Rero tugomba no kwiga kwemera amateka y'u Rwanda kuva rwitwa u Rwanda, akaba ariyo azatugeza ku bwiyunge nyabwo no ku mahoro asesuye n'umutekano. Murakoze.
Urakoze cyane Sale kuri icyo gitekerezo cyangwa se kuri uko kunyunganira, kandi unyunganiye neza cyane, ubisobanuye neza. Ubwo rero sinzi niba Tabitha ari cyo yashaka kongeraho, ariko kidahari twakomeza gahunda.
Twakomeza Shire, urakoze.
Yego, urakoze. Ubwo reka nsabe abari ku buhanga bw'ibyuma badukinire umuvugo w'ifarashi. Ubwo badukurikiye bumvise indirimbo bashaka batabasha kumenya amagambo agize iyo ndirimbo y'ifarashi, ariko muri uyu muvugo amagambo arimo kandi arasobanutse neza.
Ifarasi y'ukuganza. Ifarasi nyirukuganza ihetse insinzi n'ishya, nibanga ry'ubutwari, niyo kimasa kimirya, niyo mana y'umurimo, ikirasa nk'umwambi. Ni ifarasi y'ubuhanga kandi yuje uburanga, ubutware burayiranga, igitinyiro cy'ibigango ntiyinuba ntinasigana, yumva vuba ikumvira. Ifarasi y'inyaburanga igira ubwoya bunoza, ikambara isini isize ari ibihogo bisengwa, ifarasi ikaba igitare n'andi mabara yeze. Ku rugamba iriganza, iraguma ntigambana, amahoro yazi koga mu mukino igatamba, uwihetse agahirwa ikazitwa iy'amahirwe. Imahanga barayirata, i Rwanda bo bayifuza, yabyumva ikadusanga, uko abakuru bayikuza niko abato batangara babonye ayo mahirwe. Ifarasi Rwandike ikarwezamo ubukungu, ikaruhesha gutekana, igahoza amarira yose, ikarurinda kurimbuka, ikarwihera kurumbuka. Ifarasi y'ukuganza y'ubuhangange bwose, iheka uguye agacuho, naho umugongo wayo ugaheka n'abaheze iyo, bagataha urwababyaye, igatura bose umutwaro. Ibyiza biraje.
Murakoze cyane kuba ari ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo rero twari turangije kuba dukurikiye, turangije gusobanura ibirangantego byacu byose. Ibizakurikiraho nabyo tuzafata umwanya tubibasobanurire, ariko ibyo birangantego uburyo twabisobanuye n'ibisobanuro byabiherekeje ni bimwe mu biranga urunana nyarwanda ruharanira impinduka, kandi dufite icyizere ko amagambo twababwiye, inyandiko zacu uko zanditse, dufite icyizere kinini cyane ko tuzakomeza gukora kugira imikorere imyitwarire isa nk'ibyo tuvuga. Ni ibintu bikomeye cyane, ntabwo waba ushaka amahoro ngo ube utari umunyamahoro, waba ushaka umutekano ngo ubuze abantu umutekano. Bikaba rero ari ibintu tubizeza ko tuzakomeza gukoresha kugira ngo intego zacu zigerweho. Ngo rero kugira ngo turangize ikiganiro, nasaba bagenzi banjye ko twafata iminota itanu twese, hanyuma tukagira icyo tubwira Abanyarwanda, tukaba nahera kuri Tabitha Gwiza.
Urakoze Ashire. Icyo nakongeraho, ndagira ngo mbibutse ko nibutse Abanyarwanda ko tuzi icyo badutegerejeho. Dufite ubushake, dufite ubwenge n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa bizereka Abanyarwanda ko imvugo ariyo ngiro. Turasaba Abanyarwanda kwikura mu bwoba. Banyarwanda, Banyarwandakazi, twatewe n'ubwoba. Kagame Paul n'agatsiko ke bateye ubwoba mu Banyarwanda. Ntabwo twajya kure, ingero ni nyinshi. Mu gihugu imbere ho umuntu yanabyumva kuko barabica. Ariko biratangaje, biranababaje cyane ndetse kubona Abanyarwanda bari muri ibi bihugu, reka mvuge nk'iki gihugu cya Canada, igihugu cya Amerika, Uburayi, ahantu babumva ko bafite n'umutekano, ariko ugasanga ubwoba bwarabamaze. Ntiyakwegera uri umwanzi w'igihugu da, dore ko batwita ngo abanzi b'igihugu. Ntabwo turi abanzi b'igihugu. Ubwoba. Turasaba Abanyarwanda kwikura mu bwoba. Turasaba ngo Karasira Aimable atubere urugero yikuye mu bwoba. Turanamutabariza kandi, amerewe nabi, barashaka kumugirira nabi ngo baramwirukana mu kazi ngo aravuga. Kubera iki aravuga? Ukuri. Ariko ngo kuko yavuze ukuri, barashaka kumugirira nabi. Ariko we n'ibyo byose ari gucamo, yatsinze ubwoba. Ariko wowe Munyarwanda, Munyarwandakazi uri hano hanze, koko ngo ufite ubwoba? Ngo ufite ubwoba? Turabasaba ngo mwikure mu bwoba, nimuhaguruke dukorere hamwe, nimwikure mu bwoba. Turasaba Abanyarwanda kwitandukanya n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibyo bikorwa ndabwire Banyarwanda, Banyarwandakazi, mukomeza kwishora no kwishyira mu bikorwa byo kugirira abandi bagenzi banyu nabi. Ibyo bikorwa birakomeza guha imbaraga imikorere mibi ya Leta ya Kagame, kandi ababikora bitinde bitebuke bazabibazwa n'inkiko, bazajya muri nkiko. Uribaza ngo kwica umuntu uriya kubera ko ni umuturage, nta bantu bamuzi, ntacyo bigutwaye, uri ministre runaka, uri koloneli runaka, uri wake, ngo kwe amaherezo bizatinda, ariko inkiko zizabikubaza. Uzajyanwa mu nkiko, Abanyarwanda bazabikubaza. Dore ko Abanyarwanda basigaye bicwa nko guhonyora ibimonyo. Uzi ko ukunda ugenda mu nzira ukagenda ukandagira ubusimba utanabimenye, ubusurira, ubu busimba buto. Niko Abanyarwanda, ubuzima bw'Abanyarwanda niko busigaye bumeze. Barabica igihe cyose bashaka. Turabyamaganye, urunana ruraje kugira ngo twese, imbaraga za twese Abanyarwanda, duhaguruke twamagane ubu bwicanyi, ubu bugizi bwa nabi bukomeje gukorerwa Abanyarwanda. Urunana rero rw'Abanyarwanda ruharanira impinduka, rurifuza kongera kwimakaza umuco wo kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nyaboneka, ni twebwe tugomba kwigarurira agaciro twambuwe. Bikabirirwa bakaririmba batanazi n'icyo kavuga,
niduhaguruke hamwe. Ntabwo mvuga ngo ni maguruke, ntabwo mvuga ngo ni magurukane na Shire cyangwa na Sare. No, niduhagurukire hamwe. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, ni muze murunana, dushyire imbaraga hamwe, duhaguruke, twamagane agatsiko kabicanyi kateye igihugu cyacu cy'u Rwanda, kamaze Abanyarwanda, kateje Abanyarwanda ubwoba, karambura, nta kibi basize inyuma, karica, karambura, karapoteza, karafunga. Byose byose Abanyarwanda bazira ubusa ngo kuko bavuze ukuri, ngo abandi barajyanwa indera mu basazi ntacyo barwaye kuko bavuze ukuri, kuko bababwiye amabi bakora. Ndabasaba ngo nimuze mwivuga ngo bariya rero ngo urunana, hari ababa bavuga ngo urunana rero ngo nibwo abatutsi gusa, ngo urunana rero ngo nibwo abahutu gusa, ngo urunana rero. Ariko ibi bintu Banyarwanda, ibintu dukwiriye kubyikuramo. Nushaka kuba umutwa, turi Abanyarwanda. Nimuhaguruke turwanire uburenganzira bwacu nk'abatutsi, nk'abahutu, nk'abatwa hamwe. Urunana rero, urunana ruraje ngo twifatanye, dushyire imbaraga hamwe twese. Imbaraga z'umuntu umwe ntabwo zihagije, twese hamwe. Nimuze, nimuduhamagare, kandi ibitekerezo byawe, ibitekerezo by'uriya, ibitekerezo byacu twese birakenewe. Nibyo bizubaka u Rwanda rwiza, u Rwanda Abanyarwanda twese twifuza. Ntabwo ari ibitekerezo byanjye byenyine cyangwa by'uriya wenyine, hamwe. Ndabasaba rero ngo nimuduhamagare, mutubwire muti turashaka kwifatanya natwe. Igitekerezo cyose kirahabwa agaciro n'izo mpinduka tuzanye. Imvugo izashyirwa mu ngiro. Murakoze,
murakoze cyane. Tabita aba nibutsa abari mu kudukurikira ko murunana nyarwanda ruharanira impinduka. Tabita Gwiza ariwe komiseri ushinzwe ubukangurambaga, kandi nibyo amaze kutubwira, ni ibintu by'agaciro. Urakoze cyane Tabita. Ubwo ijambo nari hasale nawe agire icyo ageza ku Banyarwanda.
Murakoze bwana Ashire Kamana, urakoze bwana madamu Tabita Gwiza. Icyo nakora ni ugushishikariza Abanyarwanda aho bari hose, cyane cyane urubyiruko, gufata iya mbere bakaza bagafatanya n'abandi mu kurwanira uburenganzira bwabo, mu kurwanira kuba mu gihugu kizira umuze, mu kurwanira kuba mu gihugu kizira kizira ubwironde, kizira munyangire. Biteye agahinda kubona nta munyarwanda ufite uburenganzira bwo kuba yakwicarana n'undi ngo aganire, agomba kwicarana n'abantu gusa ngo bahuje ngo bite imitekerereze. Birababaje kubona nk'umuhanzi Samputu mu minsi ishize yaraje muri evenoma yo gutanga igikombe cy'umuhanzi wavukijwe ubuzima bwe bwana Kizito Mihigo, hanyuma intore n'abambari ba Kagame bakaba bamusaba ko umutwe ucibwa. Ibyo saba Abanyarwanda ko ibyo bintu bitashobora kongera kuba mu Rwanda ufuza urunana rwifuza. Abana b'u Rwanda bose bagomba kubana n'uwo bashaka, bakavugana n'uwo bashaka, nubwo baba batavuga rumwe. Abana b'u Rwanda bose aho bava bakagera bagombye guhaguruka bakarwanya ikibi, bakarwanya ironda koko, bakarwanya politiki ya munyangira zamwe na FPR, bakarwanira ukuri, bakarwanira guteza igihugu cyabo imbere no kwiteza imbere, bakarwanira inyungu za rusange. Muri make rero, ubwo nahamagarira urubyiruko, Abanyarwanda bose, ariko cyane cyane urubyiruko ku Rwanda rw'ejo ari urwabo, ko batagomba gusigirwa u Rwanda rurimo ubucakubiri, u Rwanda rurimo ubwikanyizi, u Rwanda aho umutungo w'igihugu uguma mu maboko y'agatsiko kamwe. Muri make nkaba nsaba Abanyarwanda aho bari hose, cyane cyane kandi nkongera nkabisubiramo urubyiruko, kuza gufatanya n'abandi bakaba mu ba mbere bagomba kurangiza ikibazo u Rwanda dufite. Murakoze, ijambo ni ryanyu bwana Sheikh Kamana.
urakoze cyane Sale kuri iryo jambo rikomeye cyane kandi rihamagara urubyiruko kugira uruhare mu mpinduka abanyarwanda bose bakeneye dore ko n'ubundi igihugu ni cyabo n'abarumuna babo igihugu ni cy'urubyiruko abasheshe akanguhe cyangwa se abakuze barabyina bavamo ariko ejo hazaza naho urubyiruko ariko turifuza ko ruba urubyiruko ruharanira ibyiza by'u Rwanda ku banyarwanda bose ntabwo ari urubyiruko rwogejwe mu bwonko cyangwa se rukorera ku nyungu z'umuntu umwe narwo ubwarwo nta kintu rukuramo nanjye rero nkaba nshaka gufata iminota mike cyane kugira ngo nanjye ngire icyo mbwira abanyarwanda turi mu urunana nyarwanda ruharanira impinduka rufite imigambi myiza rufite imigabo n'imigambi byiza cyane byasohotse muri manifest yatangajwe ku itariki ya gatandatu z'ukwa karindwi 2020 muri iyo manifest hagaragaye yuko dushaka gushyira uburenganzira bwa kimwemuntu imbere y'ibintu byose ndetse yaba politike cyangwa se n'ibikorwa byose birebana na leta n'ubutegetsi bigakorwa hashingiwe ku nyungu za rubanda ku nyungu z'abaturage bose ku nyungu rusange z'abanyarwanda byumvikana rero ko urugamba rwacu rushingiye cyane no ku myumvire no guhana ibitekerezo aha rero nkaba nshaka guha ubutumwa bamwe mu banyarwanda yaba abakorera leta ya Kigali yaba ari abayirwanya yaba ari n'abandi bakora ku giti cyabo ko urunana nyarwanda ruhanira impinduka ruzahangana nabo mu bitekerezo ntabwo tuzigera twishora mu ntambara zo kuvuga umuntu cyangwa se zo gusebanya intambara zo gufata umuntu ngo nuko asaba uburenganzira ku gihugu cye intambara z'umuntu uvugira abantu bari mu guhohoterwa kugira ngo bamusubize ku bitekerezo ugasanga bamwibanzeho bamutuka cyangwa se bashaka no kumusebya turagira ngo tubamenyeshe yuko igisebo cya mbere gikomeye ni icyo kurebera mugenzi wawe uhohoterwa ugakoma amashyi ukirengagiza cyangwa se rimwe na rimwe harimo n'ababyina bijyanye n'ibyo ngibyo n'abo bantu barimo buza mu kanya nawe ni ukugenda bahohoterwa abo nabo tuzere n'abandi benshi tuzahangana rero mu bitekerezo kandi uru rugamba rw'ibitekerezo rujyanye n'imyumvire nirwo ruzatuzanira amahoro asesuye byumvikane ko kugira ngo urwo rugamba rugerweho cyangwa se kugira ngo iyo migabo n'imigambi ibashe no gushyirwa mu ngiro cyangwa se no mu bikorwa bizasaba ko urubuga rwa politike amahoro n'umutekano biboneka mu Rwanda ibyo rero nabyo tuzabiharanira twifatanyije n'ababyifuza bose kandi ni ibintu tuzageraho bitinde bitebuke imbaraga z'ineza zizaganza imbaraga z'inabi kandi aho turi hose ntabwo dutewe ubwoba na gato no kuba turi muri uru rugamba urugamba mu gifaransa navuga ruri noble urugamba rw'agaciro ubwo rero narangiriza aho ngaho nshimira abanyarwanda bose badukurikiye nshimira Tabitha na Sale kuba mwifatanyije nanjye muri iki kiganiro kandi mukaba mwagikoze neza cyane nanashimira ubuhanga bw'ibyuma kubera akazi gakomeye cyane kandi gashimishije bagenda badukorera murakoze naho utaha Imana ibarinde mwese
murakoze cyane nawe ashire
murakoze
Yeah.